tababarka saabsan ay anshaxa saafay iyo dareenka jinsiga ee waliba magaalada Baydhabo aan ka gabagabeeyay ana kumada wariyalku kor gala warbaahinta Shaldunga magaalada Baydhabo waliba tababarkan sida jiraan qaban qaabiyay Somali Media Women Association SOMWA iyo hay'adda Antemis kaasoo diirada li ka saaray diyaariyow kor bixin li anshaxa wariinama iyo dareenka jinsiga Shaldunaashiga ogayaha ururka Somali Media Women Association Ruqiyo Aadan iyo Aamin Abdirahmaan Jaamo kumada maalmiinta tababarkeena kureen ku hadlay hirtaanka tababarka
may barajeeyay intii oo walbana ku faa'iideysani ee macallimadani ee soo kale heedanka mahadnaqaana maama Aamina heeda mahadsanta ee may rajeeyay casharadii ha qaadani intii walbana una ku bedeli lahayni waxa oo inuu ogla sameeyay lahayni intii naxan faa doonaan rajeeyay insha Allah
bali rajeeyay inii oo seminar oo xiiso lehay waqtigii qurxoodo badan oo isan shaqooyinkii aan qabtay inaysan ku fursadun ku faa'iideysataan yaasi kuma hanaga ardayda hobeetin wariyal koobeetin in bardu lankii xaraf kordhisto ardaylayo way kale ay mahadnagay madaxdada in ku socoto wasaaradda warfaafinta wariyalka way kale ay mail raayim hadgaar ay nagay in hay'adda Soomaa oo hanin qaban qaabiyan barnaamijku oo ilaahay ka soo koonaantii oo ahaad lahayna barnaamijkaas oo linka taal galay inay wariyalka la ka hubeeyo masa la baro masa la ka qalabay la ka la xusuusiyo dabcan xirfadiyagu man xaq iyo ka dhex jiraan mihnadana wali la taa xirfadan gaar ah marka xirfadoosho la ka xoojay la xusuusiyay sagaar ee wali ba tawbarka xoog saaray ha sidii link ilaalin lahay anshaxa idaacada saxaafada link hela fadi warar sax ah oo hufan oo ku dhan ah leh shaamasa eh ku dhan ah ehdaas oo ku dhigi karto arimo jinsiga jinsiga madun leena ilaahay bin aadanka magil balaanka ku abuuri marka wali jartay in oo bulshooyinka dhatiyo fikrado oo sax aan hayn ku aaminsan yihiin haweenka mise han raabta saas daradii inii markii suxufiga warka qaadaw ee sisima jinsiga wareysada luqad cadaaladeed ka hadala
Abdaasiis Abdu Abdullah oo ku dareeri wasaaradda warfaafinta Koonfur Galbeed ee wariyalka Hiri Tawbarka ee ku hadlay muhiimadda uu san lahayn wariyalka
markii la era saxaafad anshaxa saxaafad walaad baahad aan leeyo waxyaabaha bulshada hindhoosha ee oo ad markoono baansheegda markoono runsheegda dignity oo wariinama masa saxaafadeed yamay baaha isla markii koo dhumaas marka maadaama aysan atiin ilaha bulshada wal xaqiiqe oo sal irhaad leh in la sheeg in isan baratan may buuha maalin kastana isan helaan wal barashadaas wal eed muhiim ah marka lanka markii uu runsheega iyo markii uu baansheega isku aragtay ma bulshada may jeelan karto sheego wal xaqiiqana sheego